ngikhumbula kulelo langa ngihleli nothandiwe wami sasihleli sijabulile kwakumnandi akekho wegwadelo munye ngangithokozile naye jabulile wafika usathane kimi ngathanda amantombazane wavele wangala wavele wangishiya kodwa manje sengamkhumbula ngifuna buye ngoba ngiyamthanda buya ongithi buya ayo ongithi buya ongithi buya yekuziphatha wami omubi yekuziphatha wami omubi yekuziphatha wami omubi yekuziphatha wami ayo Yeguziphatha wami.